L-O V-E Love. They say that the sweetest thing on earth is love. But I say that love is the worst thing to have. Especially when you love someone who don't know the meaning of love. This day they talk on the highway, which is money, but to me, it's just a by the way. And hey, must I have money to have a girl who loves me? Or is it my money that she loves and not me? This is somehow annoying, knowing how I'm trying to love you but I can't see. I feel like I wanna die. And when I die, I know that she won't cry, but I wrote it up in the sky that she belonged to I. So my question is, just why? Bona.
What is going to your mind when you hear what love? They say loving is a strong feeling coming from my heart, and to me is a wish I don't make it all alone. So baby, don't be shy. Baby, 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 don't be shy. Look what's in my eyes.
We love them, but we let them go. We release them to give them a wanna bow. Why let go of something of your own? Alafu na boku kimon, paka don. Then unasemati life, na let down. Kutoka kitambo tuliko tunapendana, ona sahi tumeza kutengana. Moja kio Mombasa, mwingine ako Sagana. Uliniacha bila hata kwa heri ya kuonana. Hope one day tutakuja kupatana. Na I swear that day tutawana. Sasa yame nifanya chizo wa mapenzi. Kila saa nikumwaza tu kashenzi. Ukwa kinitanga ya vile na kienzi. Na kunicho jati kuniwacha hawezi. Lakini hatukumaliza hadi mwezi. Na roho yangu alikuwa shaiba kama mwizi. Nilijiuliza ni ndoto naota amani. Niliwaza kila wakati bila amani. Huku kitu nilibaki nayo kwake ni matumaini. Ati atarudi akiwa wangu na si wake mani. Alinifanya nikabaki tu kama maskini. Sasa juzi nimemwona na rafiki yangu kwa M-Pesa. Huyu rafiki kuna gari yenye alikuwa anaendesha. Akamtolea maelfu na si mia. Mimi kuona hivyo nabaki naumia. Lakini ningefanya nini? Ilibidi nimevumilia. Juu pia si vizuri anionekilia. Sai mimi ni single na hiyo najivunia. Ndio maana nikisikia mapenzi mimi wanakimbia. Sweetheart, darling, babe, zote nilizikataa. Nite nikisiza na hiyo nitakuitika.
What is going to your mind?